chango lwa bulijjo ntwala bano kusaba bajjukira n'ensawo zaabwe balinnya bbaasi baddiya basanyufu badigida bayimba batenda mu kampu entebe mamirabanga ne sitaani ateze kajjukira akasimu kali ke bankubira kwolu musumba abaana bana batolose ku bannaabwe era sebuguma bafiiridde mu mazzi nze nawunga nawenga enseeno yafunda nazirika nawenga bazadde babaano batunula mu maaso bagamba nti omwana wafudde lunaku lwa kizikiza yadda kasana kaaka nasirika nakaaba natya era era mwebala bansabira nawulira ebigambo tusadaasa baana kale raba mukama wa kitiibwa nali simanyize ndiddamu nensekako nammwe mukama wa buyinza mwebala esaale mikwano katoli eyo okaaba owulira otidde guma 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 kyekirema mukama mbeera kyerema mukama mbeera ki mbeera ki kasozi ki lusozi ki kyekirema mukama wanatomu yakeera ku makya agende musaayi ng'ayagala kwekebeza yatuukayo bambi ne bakamutema afa bambi afa yesibira mu nnyumba tanyumya na baana tanyumya na mikwano yakoowa owulira otidde oliro okooye manya teri kimulema yadde olina mabanjo oyagala kwetuga obala mu ssente tolina oyise mikwano ogeze mu mikwano wa ssente tewali kati nnyina ekibuuzo njagala nkubuuza eki kyekimulema omulimu gw'omulungi guweddewo bambi ki kyekiddako landiroodi yabanja abaana fiizi mu mutima owulira ofa kati oli awo okaaba owulira otidde guma 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 kyekirema mukama mbeera kyerema mukama mbeera ki mbeera ki kasozi ki lusozi ki kyekirema mukama awanirira eggulu okutali mpagiri ajja kukuwanirira era ani ayambaza ebimuli by'okuttale ajja kukwambaza ani azaaza ebisolo mu ttale ajja kukuyamba mukwano gwange kayonga eluzira mukama afaayo bakuzalira gwakufa owulira otya kyekirema mukama kayonga mbeera ki mbeera ki ani awonya kansa kansa baluma era ani awonya siriimu siriimu baluma olaba azuukiza ebyafa ate gwata nafa olaba ayamba n'abaavu ate gwalinawo tata wabamulekwa bba wabannamwandu mbeera ki mbeera ki nze sikyatya mbeera sikyatya bikanta sikyatya bitiisa mulabye byakola kasozi ki lusozi chi Metandika kusinza, tandika kutenda mulamu Mukama mulamu Wadolu nakulwa chizikiza, ngaka sana kaka He, Yesu mulamu Ani ayamba za malanga kukutale Elani anjulule nsozi nezitamanya Mbelachi, mbelachi
Yalitile mamu kama mokiriza
Kasozi chi Lusozi chi
Yalitile mamu kama mokiriza
Kagulwa chizikiza ya daka sana kaka He, Yesu mulamu Kwetandika kutenda lekelo kukaba He, wange mulamu Mbelachi, mbelachi Chechile mamu kama
Chechile mamu kama wakiriza
Belachi, belachi